Hey, hey, I'm too na busy.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Sini na believe kuna kwenye nakupeza neo neo. Na fella wa mochi pala pachi lete china mosa nega chibelo. Anani langiza na mutima wanga unatengeka. Na kunigo na pasaka uyu sinza musia ni nyamula. Oh baby dance, dance.
Wani nyamula ine.
ZambianTunes.com.
No limits.